yani mtoto menipamba kita unatamba na muenda sana
ni kifaita on the beats
si was key to you
it's this girl
tamno tamno
animani moyo wako umejaa vidonda habari zako ninazo 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 oh 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 kila kukicha unawaza kudunda unabaki na mawazo 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 oh mamilo toto yako unataka kushinda ujiepushe vikwazo tani vikoba mala uze matunda ila bado changamoto
ninataka nikaombe nikaombe Mungu wetu akuumbe akuumbe mwisho wake ujigambe ujigambe walocheka wajilambe wajilambe leo yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo
was key to you tano baby na juu napitia mengi shida nyingi kama unapaka rangi amka sasa twende tukacheze lumba kila kitu tumwachie mumba ona utapata nyumba wenye wivu wataanza kuimba kila kitu tumwachie mumba atulinde tusije kuyumba wanakutesa kama sio mwana usijali una mimi bana Buludani tunawakilisha wanu sijali mchumba mambo yote amesimama hapana acha kuyumba yumba mimi kwako ndio baba mwenye nyumba usijali hata ukivaa mitumba ipo siku utamuacha mwana yumba mtoto menibamba kitaa unatamba na kupenda sana kozi mami umenibamba
yani mtoto menibamba kitaa unatamba na kupenda sana kozi mami umenibamba
yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo yatakwisha yatakwisha leo